Valentine, okay? Match a kiss, you ready? I'm coming. Yeah, Batman.
Match a kiss, baby.
Mopa.
Nakupenda hadi naogopa. Kuna muda najikuta naropoka. Maneno yanitoka. Ungae kama bara mwezi niwe yako nyota. Ukiugua niwe wakodoka. Ndege ni kuifazi kwa kiota. Yani pambe, yani bebe ukiniita. Guvu zinanisha. Nalegea kabisa. Kabla ujanishika. Mwezako bebe ukiniita. Guvu zinanisha. Sijafa ninasikwa. Ujanja wanisha.
Lokabai, baby, lokabai.
I'm gonna need you.
Rock-a-bye, baby, rock-a-bye.
Straight to my bed tonight.
Rock-a-bye, baby, rock-a-bye.
I'm gonna need you.
Rock-a-bye, baby, rock-a-bye.
Straight to my bed tonight.
Nyumani sifosiwi mwenyewe narudi tu. Nikiwa mbali nae nahisi na mkosa. Moja mbili haikai nkimkosa. Sibure kuna kitu menifanya. Kama kuroga umeniroga vizuri. Nipe namba ya mganga nimwambie baby. Aongeze dawa ukiniita. Guvu zinanisha. Nalegea kabisa. Kabla ujanishika. Mwezako bebe ukiniita. Guvu zinanisha. Sijafa ninasikwa. Ujanja wanisha.
Lokabai, baby, lokabai.
I'm gonna need you.
Lokabai, baby, lokabai.
Straight to my bed tonight.
Lokabai, baby, lokabai.
I'm gonna need you.
Lokabai, baby, lokabai.
Stretch to my bed tonight.
Slicer.